Kwanza uliniumba kwa mfano wako, pili ukanipa pumzi yako, tatu karithisha milki zako, nne ukanifanya mwanao. Ukawa baba, nikawa mwana, ukanipa kila nilichotaka, japo nilikosa uaminifu kwako. Ilo linipenda na kunijali, japo nilikuwa mbali, ukatengeneza mpango wa kuwa karibu nami. Ukamtuma mwanao kunikomboa, aniweke mbali na dhambi. Ukamtuma mwanao kuniokoa, anipe uthamani. Yeah, yeah. Oh, never seen before. Why can't all this love now, Lord, you show me? Oh, real, there's no one like you who can sacrifice his life for me. Sababu ya upendo wako wewe, tena nina amani, amani ilo liyo nipa we, wala si kama zamani. Tangu nikombolewe na we, bali mi wa thamani, kwani nimechaguliwa na we.